jungle talk a day one. Now wanangu toka day one, wanangu toka day one, day one. Ufanya kazi songekewa, wanangu toka day one, day one. How wanangu toka day one, wanangu toka day one, day one. We wanao wanalewa, wanangu toka day one, day one. Wanao wanaza kubo, wanangu wanaza kudraw. Wanangu wanaiza nyuka pamba la soza kariyako. Wanao matozi japo siku wanakabana mako. Wanao walipi show, pesa zimeshikana na roll. Na swezi tena kuslow, na pesa nyingi to go. Ndo mana ifanya vitu vingi, sabu I need it to grow. Unavyo niona leo, so nilivyo kwaga before. Hata maendeleo, kiniona utanipa shikamo. Wanao wanataka kwa friends and do what? Na mana tuache kutafuta change and do that. Wanangu wana peace, uchembe ya negativity. Ukifanya kazi kali wana push ni flexibility. Rap imekuwa facility, kusifia wenye ability zao. Wanangu sijefananisha na wow. Wachafu wa Tutak, his back like Tupac. Na yuko na full pack, so print the shit
wanangu
back.
Na wanangu toka day one. Wanangu toka day one, day one. Wafanya kazi songekewa. Wanangu toka day one, day one. Day one, wanangu toka day one, day one. We wanao wanalewa, wanangu toka day one, day one.
Yeah, ever since day one I'm killing these rappers, wanangu's na booty. Yeah, me and my niggas ahead of a time, they like leaning to Rudy. Damn, you could tell na din da wanangu one way till they die for the pack. I found a bag of money, I leave me pinned down wanangu, I carry the seat in my bag. Gang, gang, gang. Hata choka mbaya, never tire. Tumekuwa kwa dona sam, bam, bam. Ukiingia vibaya, tu ni bam, bam, bam. Ukiwa guso, many goose, it's all the same damn thing, man. Check it, nalenga siku peshi. All about the money, kama jina langu peti. Fundisha towe rappers, kama vipi toi vieti. Mana killer bar, tu si ya fusaji hata nyeti. Ni mwako na ni checki. She be like, Dwayne, how you doing? All freshy, squeezing bono resi. Mana killer vessel, now you towa tu ni kesi. Ukifika mjini, me my girls, tuto kufanya wepesi. Like, dang, basi na vunga. Mina mchizi, tunasaka tu mabunda. Nangu na maujanja kama vile tusungula. Utawakuta wanakula mijaga fusio michunga. Dame, they like who that? It's a kiss time, kama uliko you in muda. For a couple cents, wanako na geoka yuda. Nangu ni wanyama, na wazo tufuga mbuga.
Na wanangu toka day one. Wanangu toka day one, day one. Ufanya kazi songekewa.